Ndidi nganganga pachifuwa chano mbuye Shidi kutopa kose olu mutu andidule Gati Yohane kwa matina lanu senega kane Ni maziwa si matopo panga zote ndi pambani I don't wanna be weak Kwa madufuna ndi kuseveni ndi tengeni Joyi paso ndi tuni ndi letene mukale Lula wa moyo wanga ndi wongoleleni Ndi togoleleni kose mufuna gondi tumeni Ndi nunoka Painu sendu kufoka olu mkondo vute banji Painu yosundu choka ndati Ndi nunoka Painu sendu kufoka olu satana ama tiwa Painu natola choka
Alona monde yanga ombe Sinduka na ningati betulo Kale maluzi ya nichole Sinduka ya ningati yudasi Ine nganganga
Kainu
Kainu
Kakamira
Ine nganganga
Kainu
Kainu
Kakamira
Ine nganganga
Kainu
Kainu
Kakamira
Ine nganganga
Zambu yezi pena pa candy struggle Ukaona zaku osa pepela kuja haso Ukakamila kusala kuja kutizi yende Kumangoja mafupolo kukula koka steak Mani, daily ndi malimbika Sindibeza kwa chance ndiko kuma nazo pinja Chito ndi kusaka daily kulemba makala Tako mama wana wazama jikinde saku labada
Mowe, mowe,
aha
Nimbikira usakonje
Zofuta kuchili mika mchikwa cha infa inenda imanchi painu ambuye
yeah.
Alona monde yanga ombe Sinduka na ningati betulo Kale maluzi ya nichole Sinduka ya ningati yudasi ine nganganga
Ngati ya gogo, ngati utsi, kulikonse komwe kwa yaga moto Ndini ngati, commissioner wa make, olo muda menya demo sindi choka, mistake Ndini ngati, hantu ena andale kukaka mira mibando ntawi yao itapita Ndini ngati mbiri yoipa, zaka zimata kudutsa koma ima kutsarabe Ndini nganganga, ting 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 Ngati chinyimbo chomwe ukumvera apa ichi Chiku taka mira mutu ukata kumvera Ka 12 bars ganga kata huku ikubwera
Alona monde yanga ombe Sinduka na ningati betulo Kale maluzi ya nichole Sinduka ya ningati yudasi Ine nganganga